You're listening to the African Music Mix on The Voice of America.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Chandra!
Do you love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
Free on your favorite radio, VOA Africa.
tatizo bazenu mna kibui makazini ina mimi mfundisho ukaimu moyoni amkufundisho mtukana gonjo matuse nguoni anza na manesi nye manesi mnanyodo mnataka mgonjwa nyeke nye kama watoto taini mkijua kazi ya nesi kama wito maisha magumu bwana mekimbia kwa unesi alikatai nkazi kidogo mwene ntesi sindano mnatishindilia mpaka tinapaisi migu ukiumba matibabu mazuri ya simo kati cha juu mimi naita anlushwa hafu ni naipinga kishazi hii zwai naiwiza wiza afya naomba mnijini mapema kabla hata sijafa kodi za getini usipitezi nafanya kazi gani hakuna mafeni watu wanjipepea magazeti diseme mkwamba bungeni uwa mpeba jeti usipiteni nkuchafu hafu mashuka na nuka ndio hayo hayo mnataka si duwati najifunika haiwezekani bwana huduma tinasichangia mwena sijainuka sometimes atatu laktai wao nekani akija kuonekana pombi mejea pichwani badaya pana dota kwandikia pende gani sasa ukatazama huu ni udaktai gani
Tivu jamani haya taonana wabaya haya wauguz wauguz daktari na manesi wauguz taratibu jamani haya taonana wabaya haya wauguz wauguz daktari na manesi wauguz taratibu jamani haya taonana wabaya haya wauguz
hospitali jama hospitali hizi kila siku jamani kota mizizi alafu akaka mtindo mtindo aka jinsi wajazito wale mnavonyanyasa lazima kuna siku moto tutawaka kadi za wazazi zile za gai wa bure utanyeka wewe mpaka usipate zile kadi la mzazi ambapo shilingi 500 mbona mna kiburi ambacho hakina mfano daktari umone matatizo akutatulie jibu takalopota kachini ulie daktari kutole macho mweleza kwa makini jamani nimekuja hapa nina upele mwilini ambiwa ti mtu kaoge maji ya barini ushauri wenu nyene kama nguvu za giza wagonjwa wengi hospitalini mnaumiza tweke tunguli basi tujue moja mama mjamzito omba msaada kujifungua nesa onge na simu na bwana kizigua nauliza swali na jibu pia nalitaka hospitalini kule kuna mtu afuga paka kama yupo basi leo ipi akaondoe basi turuhusuni soko soka tukaondoe na tukaja pale sito karisasi tu dakika mbili tu kuisha kabisa pale mambo shwari hapa tuna ma profesa umesomea Ulaya mbona mkaguo nyewe mwenda kutibia Ulaya kunani Ulaya 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 tupani hela basi na sisi tukatibia Ulaya
wauguzi na manesi wauguzi taratibu jamani haya taonana wabaya haya
tena siombe akutana nesi mwenye kasa ambaye ujanake alichezea matokeo kwa tasa atapo huduma za ovyo tena sio za kisasa hapa tiongee uongo sisi wana siasa wapo madaktari wanaosifika kwa kuua mimba majozi analenga nyimbo na voimba simlizikia hospitali ya Mwanyamala yaliyotokea baba Makamba ongea wizi mama kidedea mama ulipatwa na ule mkasa poe sana Mungu wako atakusaidia hebu tichangue maswala haya kwa undani najua wengine mtacheka lakini mimi sina utani daktari kumuona mpaka umvizie kwa kodo hapo hapo mlagai na maneno yaliyo matamu lazima atakwambia mgonjwa tuze lunch time saa 3 lunch time gani wakati tumbo la nkata mie au ni yako pote mbele za watu ngeje maumivu ya jino ndugu zangu sio mchezo ukienda hospitalini utambua kata 20 chafadhali umtafute Bakai Mambea au Matumla mkae naye mkaongea akutandike ngumi moja tu jina wako ng'oke hizo 20 ukajipoze na chochote hospitali unaomba hela na rushwa ndogo hawana imani kwa wale mambo hata watoto wadogo ukweli kwamba usimamizi wa serikali mdogo na nyoo uguzi kama serikali wajai wagonjwa wasaidieni msiwateki bui kama mbwai mbwai bwana hatuwezi kukubali asimia 80 alama zote kwa serikali yes alama zote kwa serikali
Wauguzi, taratibu jamani haya, taonana wabaya haya. Wauguzi, daktari na manesi wauguzi, taratibu jamani haya, taonana wabaya haya. Wauguzi, daktari na manesi wauguzi.
The music continues on VOA's Africa Music.
Gracias. You miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Jean-Charles Mwanga.
Mama, Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on The Voice of America.
Gentlemen, we have in a cooler the two of vitamins. Mugenge sipende ketama vitamin. Don't refresh. Napiga shawe ne dunge meresh. Most most bugasi nega teresh. Acha my skin tone high nega raw. Shit, I like your mini skirt. Relax sipende ketama short cut. The moon nakana mimi the moon nakuhetu kosetu ko fresh. Kaswell kako kokam. Na mo ed, madem wangu si wachapi sweep. Milches now sip, chekini mifunga sip. Wenyambi ya sinani, anakuja gana nani kwa nani. Nasiki ya gana mpi ya ganini kwa nini. Lewewe umetunga kamini bila nini. Usiulize minini, usiulize minini. I'm a gentleman, you say yeah.
Nipate baby kwa nipa, uliza show ya watch me drinking.
Gentlemen, introducing Flash of the Gentleman, madam, when I'm independent. Oh, yeah, I'm a ladies man. Always Nico Kazi, so yeah, I'm a businessman. But I need to get fresh, I get the Superman. Do a doctor Nico now, he was Superman. Niki wa kwenye back, venye miuka, venye miuva. Ay, swaga balan, baby unakunywa nini. Pe unachotaka kwani iko nini. Pose, see ya tina kukatia. Paniki kupata siwezi mind pia. Baby unakunywa nini. Pe unachotaka kwani iko nini. Pose, Tina kukatia, but niki kupata siwezi mind pia.
Siwezi mind mama. Nipate baby kwenye bar. Uliza show ya watch you drinking mama. You know you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini. Nipate baby kwenye bar. Uliza show ya watch you drinking. You know you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini.
Do you like that girl? Here the chance. Yes, only chance ya ku roll na a gentleman. Come close for mommy to butter dance. Yes, baby doll, mini wako all night. I keep my swag right, all white. Na leo ni na date na Snow White. Rare kind, born eye. Ladies go mental, smiles all dense. So we get it sentimental. Ka tempo kako gentle. Mini yule yule, tango shule shule. Pata notice as a baby come tule. Mini yule yule, tango shule shule. Pata notice as a baby come tule.
Tule, hey. Nipate baby kwenye pa. Uliza show ya watch you drinking. I got you, 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 I got you,
than honey and less than half the calories. The African Music Mix on The Voice of America.
ايامها ولا مره بنقدر Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Chachi, ati taulipo atile awale kulolela nati hale shingila ikala panshi baya tule isha pone liashi noma nati gansunde ku kapishi pashele ambikilo
ya mishande chula
papa ta
chiwandula bambikilo mutimu mazo iwandula ya mishande chula
Muchishinga baby shishive if you nice and gile shifwele umutwe wandi wale shinguluka fyong se fyachitike so fast I don't know if fyachitike I don't know nobody fyachitike I don't know but no that girl is very dangerous shua ine nali mutrasite naleti bantu munabe kashi abapamano
so Nishande chula, nishiwandula, bambikira mutimu mazo iwandula. Nishande chula, mayo bambikira, uyochikasha na nishetani chachimbira. Nishande chula, nishiwandula, bambikira mutimu mazo iwandula.
Mona, baby winfienga, chachine, hulia ni insuka. Uwa mona, baby winfienga, alabante le fenjuga.